Nanji kubantu woleke daka sera kazibu. Government yako ne mariri dega mati yako ngiro msoro kwa nusu viri kubulirita ya mafuta omuli petro ne diesel chiresenga chukuba ganyi zempa waba tunu zibibi mfuna. David Busuru ajavira kuilebi nsibi mwasufu zabo wansi uwe chibinachi Uganda Small Skills Association ya agamba ntino chechisera boli mtu okweli ndembeleno onera agambi ntino chechisera government okutani kukuloza kumakuba agatali gamu mwasufu okuja mafuta kubanga wegali nya gako seza wamu banansi.
Naeza atulina tulina okuzuku kwa mwongo omayenti kati ninache nkunda either service over product kubanga mungeri yonna bwoba tulina kyotunda tusobola kukolaki kubeerawo nti buli kati buli kyofunya kiba kirina okubanga kikuleetera naye ndooza twali badde tuddayo ne tutunuulira muzungu baali badde primary producer entandikwa wansi structure gyotandikirako omuntu okufuna nti ngobwe twalina omulimi nti omulimi yasookerwako kati right now ani asookerwako bw'aba musuubuzi omusuubuzi oyo muteeseteese ntya.
Wetutu kido inakuruwa lironge bei ya mafuta yeyonge dokulinya kumasundi lagamu ngalita ya petro ili wakatu wa sinji sengu mitano mchukumo kumi okutu kila dala kusinji sengu mitano mbisatu munkaga ate yyo dizeri kusinji sengu mitano mkumi na muenda okutu kila dala kusinji sengu mitano mvili mchenda muenda echonge dokuera likiriza baguba bibiduka. Bino webijide nga ministry evunanyizibwa ku masanyalaze n'obugagga obw'omutaka kye JVS ambajje ebyogerwa naddala nga biyita ku mikutu gimugattabantu ng'eggwanga lyattu Uganda bwe lyolekedde akaseera akakatuubagiro k'ebbula ly'amafuta ekiteeberezo okubanga kyavudde ku lutalo olugenda mu maaso mu kyondo kya Buwalabu wakati w'amawanga okuli Iran, America ne Israel ekyaviirako ne Iran okugala akagolomolo aka Strait of Hormuz akaayitwangamu amaato okuli ebyamaguzi nga n'amafuta kw'otadde. Mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa Ministry of Nizwa ku masanyalaze n'obugagga obw'omutaka ng'eri wamu n'ekitongole ekivunaanyizibwa kunya amafuta mu ggwanga ki Uganda National Oil Company Limited kiyita UNOC bategeeza nti eggwanga lyattu Uganda lirina amafuta agawera nga mu kadde kano eggwanga lyattu Uganda liweereza ddala liita za petro obukadde 8 kw'ossa ne liita eza dizero obukadde 8 kw'ossa ne liita z'obukadde 18.5 ez'amafuta g'ennyonyi nga gano gasobolera ddala okutambuza eggwanga okutuuka ku nkomerero y'omwezi ogw'okuna omwaka guno.